Unit 1. How are you?
Hoyambo.
Dialogue 1. Alison and John have just arrived in Tanzania. Their friend Mohammed calls at their hotel to see them.
Hujambo bwana.
Sijambo.
Hujambo bibi.
Sijambo bwana.
Habari za safari?
Njema.
Safari njema.
How does Mohammed ask them how their journey was?
Habari za safari.
One of Mohammed's colleagues, Asha, is on her way to work and sees him coming out of the hotel with John and Alison.
Hujambo bwana.
Sijambo mama. Habari za asubuhi?
Nzuri bwana. Hamjambo?
Hatujambo mama.
How do Alison and John reply to Asha's greeting asking them how they are?
Hatujambo mama.
Dialogue 2. The next morning, Mohammed takes Alison to meet his mother.
Hodi.
Karibu. Karibuni.
Shikamoo mama.
Marahaba.
Hujambo?
Sijambo mwanangu.
Habari za asubuhi?
Salama tu.
Shikamoo mama.
Marahaba. Karibu sana. Unatoka wapi bibi?
Natoka Uingereza.
Wewe si Marekani?
Ndio, si Marekani, mimi ni Mwingereza.
How does Mama Fatuma tell Alison she's very welcome?
Karibu sana.
How does Alison say she's from Britain?
Natoka Uingereza.
Exercise 1 in your book.
How would you reply to a child who greets you with shikamoo?
Marahaba. How would you ask someone how his journey was?
Habari za safari. How would you reply to hujambo?
Sijambo. How would you ask someone how things are this morning?
Habari za asubuhi. How would you ask to enter someone's house?
Hodi. How would you and your companion reply to hamjambo?
Hatujambo. How would you reply to habari za mchana?
Salama tu. O nzuri. O njema. O safi. How would you welcome a visitor into your home?
Karibu. How would you ask someone how things are at home?
Habari za nyumbani. How would you welcome a group of people into your home?
Karibuni.